Hey, yo, papa, your daughter's in love. Mwana luba, yanachosha maswali, itatosha wakijuna nijali. Weni dawa ma remedy, kinishika sawa sawa ya killing me. Nachotaka sisi rally my baby D. Kikukosa samahani, forgive me, please forgive me. Mina wewe ni forever dear. Sitojali mara ngapi na kufumania. Wanasema mini cheesy na garibia. Kwako na legezo kini kaza na lia pia. Kiku kero send it back kunyo whiskey. Jonyo mbani kababa tuwe tipsy. Mende lata smile as a lipsy. Wendo na nipa goes bang when you kiss me. Kila na kufumania. You. Nikiwa na wewe na jisikia blind, you, I'm very new. You're my one and two. Hata bila words, baby, no, I do and that's true. Na ntakutuza kwenye jua, kwenye mvua. Na vumilia vyote vilo na nijua. Na kwenye vungo mwoni mekuchagua. Na kuwa hili kukupenda and I swear to God. You deserve much more than a hug. I don't need money, I don't need the words. I'm just a simple girl who needs to be loved. You heard? Never be inside a sweetie, huh? I just want to post me now when it did me, huh? No flex zone, I put out some city, no cheetah, feeling like a
baby.
Staki senti, staki billion. Staki chenji, staki billion. Nakutaka wewe tu, I'll never let you go. You're my one in a million. Staki senti, staki billion. Staki chenji, staki billion. Nakutaka wewe tu, I'll never let you go. Never, never let you go. Feeling like a
baby.
You're my fever. Maneno ni suma, maneno ni miba. You're my leader, you're my shiva. Sina tagum kwako ni mekuiva. Kazi kwanza, maximize. Sha kuku. Let's stay forever, guys. I love you. Now this goes out to you. To you, and also you.